chitibwa chiteri mukama Yesu no buliza byonna abibye ye chitafe asinga bonna munseno tumusinze ennaku zonna oyo asolite edala okusinzibwa fe tumusinze
Simu.